kapbila ko yato ko min ngay sappo di cuude ekol mudum goni hen wattu joni be kolli metti mabbe sanne ko suka be rewbe hewbe jangata de hitane 2021 2022 kanko conseil technique le odo kap no dirte lasana kulbali o wi ko lati sababu so rewbe an joppa jangude lekol yo wayde bawde
le plus fort taux de scolarisation
ara do jande burne fufu monude woni commune bla bangal chapane jitte jettili temder nde way jangibe buro fufu famdude yo commune falo bangal chapane tati didi le temder yoga be ngutti jangude sabi be jaltan le gurede yaade le galluje tewtode golle yala den ko be kebi bangal landinde dawla mabbe
pauvreté
ramata jallo gote ina galle nokko no dirtedo mu bugu gel do gellel an woddiri bla ko yata kilo ngaji tati o hollitini se makko sanne ko cuude ekol ngala ton ko
kala won gele akon be an fe akose
ti dala mo jogi yo gangal jande ndewi kiloji kiodi won hakuda men e jangirede sabi dum hewbe be do sukabe ngoti jangude so ni surba an e jande an haani o yoppe jogitade jande makko kaso ngoti jangude goddum fufu wala sar e makko watta mutan e dawgal
tala sigike
do taydi fu pelle ONG an gonde waddo en ima daraji faabe joto yallon sukabe robe kan yardi lekolle dedo nokkule sabami misala fedne no dirta quater international do heje mabbe gobe no dirta scofi kedde mo kanko no dirta luhan mun koro o goto e gollole o do projet
au niveau des écoles c'est d'organiser les élèves
le jangnirde sukabe pecete bangal gube jande gelal dilo bangal na yowi do kabaru ndiyam labal e cenam den non e ngal yowi do mu intingol nyegeje kanye dun tutugol kakilotirde juude yalla newam nyaana hebe kanye dun jogola cenam ndewi le jangnirde
à l'école.
Madame Jara Luhan Munkoro, holitide be gondi e faabade ko buri sukaabe rewbe ujinaji tatom le cercle o.
Le projet couvre 31 écoles.
Projet o na hinni jangnirde chapantati e go'o e le majje dun ndewu keboje faaba na mbara ujinaji tatom e temdoro e chapantati e joyo. So classe 7e ani be mbara ujinero e temdere nayo chapantati e jeegomo e jeddo. 8e yo temdere jetto e chapantati e nayo. 9e ani yo temdere jeddo e chapantati e jeegomo ndewu.
836
mi citi den wir tiagal fandude ko sukaabe rewbe jatton lekkol ko cercle blanc on jogitid Allah goddo kasen ko nayri bangal musengabe janginobe non kap ngono to hollitir wiide.